Omukwano gwange nawe tugwenkanika okumanyoli murungi wekimukubingeza nachuka ne mundabika nze gwolaba nyirira simanyoba wampaki buli kyokola mmatira wabuloba wanuga saba yongere eddagala kuba binyuma yegwegwepana Magengere la benzi toye konga tambudo lwe bugerere bekuba kusoma sirimba katindi kukasozi makerere Chobola matuli fortuneti kati omukwano gwange twala ebye birunje byange byonna bibyo.